Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Maka n'ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife 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 n'ụwa si na chi ya dị mma. Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know you man, Peyton say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be cut, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. If you know a man, Peyton say you be God. Make the call, invite them on. Obolo wo, nyakwolo biaba. Obolo no, nyakwolo kute. Obolo ike, nyakelo keta. Owaga malili ike wikechi. Onu lewu na mada buro Chukwu. Onu lewu na mada buro Chukwu. Onye si na ya bu chi. Nya meke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya make you come, make you show your power. Maka n'ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Esi okwu. Onye si nya meke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya make you come, make you show your power.